ที่ไหน
itunze siri na tuyamalize
kiutu uzima
tuyamalize
kiutu uzima
tuyamalize
kiutu uzima
kakosa kidogo tu umesha POST hauko online hauko nyumbani umesha LOST haya mambo ukweli ni kwamba yata COST na sita kuwa mbali closer na mashi OST ama nipoe ba wanipe story mta picha zako mazonge nazo pigo ni bala ama niponde ra na mini benka za huku kule hivi vile ache ibonge chapa kama kukosa ni kosa bila kujua makosa kumbuka kosa si kosa mpaka ukose tena tena saba sabini sami alisema manani na shanga wewe ni nani amani utaki tena I love you long time ago nilianza kwa kukwa do I'm happy I let you know you're mine baby boo ata waki pigia poo mungu amesha sema suu wata baki macho juu
simani mbuzo kafara nikashindwa kula kulala leo manzese kesho mbagara nikachuna nikapalala hizi watu wana siri najua ntayakuta nje naomba tuitunze siri
ichindichi
na tuyamalize
kiutu uzima
tuyamalize
kiutu uzima
tuyamalize
kiutu uzima
your mom, your dad Your brothers know my thing Apo mojo nikipita saluti heshima kama king Nawe queen bila thing Saive toshi ring Kwere kweche no respect Of course ya feel the pain Savi cheche kila chocho My sugars don't complain Everybody knows my name Every boy ya knows my game Same story what the shame You think's gonna be the same Of course I love you boo I'm close at that school Kama kukosa ni kosa Bila kujua makosa Kumbuka kosa si kosa mpaka kukose tena tena saba sabini sami alisema manani na shanga wewe ni nani amani utaki tena I love you long time ago nilianza kwa kukwa do I'm happy I let you know you're mine baby boo ata waki pigia poo mungu amesha sema suu wata baki macho juu
simani mbuzo kafara nikashina kula kulala leo manzese kesho mbagara nikachuna nikapalala hizi watu wana siri najua ntayakuta nje naomba tuitunze siri na tuyamalize